This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand On the Air.
Lava and good evening. This is your Lupusina for you this evening. I am your hostess, Lily Fanuvalvale Erulia. Good to see you. What are we talking about tonight? Well, before we begin, we're going to take the journey about cancer. Ma lor soi fo maua malangi mama, fa talo fatu lo uto pa ia malo uto mamalu o la uto o onale ne mo le Lupusina, Lily Fanuvalvale Erulia. Tātou te taltal noa, mō lenei awhiawhi il wha'ama i lea o pepesi solo o le kānesa. Mō nau inga ese ese. Ai tātou te le amata, i mua mua lava o na tātou whaile talsanga i lea lii. Mō le amata inola tātou pulo kalame i lenei awhiawhi. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this evening. Thank you for bringing us into this fortnight. It's been tumultuous weather-wise, but also a lot of challenges through everyday life for each and every one of us. We've lost some loved ones, some challenges with some of our loved ones being in hospitals. Father, for this time, we thank you for bringing us to this time of the day and for this Friday. And we thank you for our families. Thank you for friendships. Thank you for our partners. Thank you for the Otago Access Radio. We pray for your guidance in our Telenor this evening. In your name, Amini. Lomato tamai tu watu lomato tal sanga yo luma. Fatasmai lomato tal noanga. Fatasmai yo mato mana tunatunga. Awala mato tal tal noanga lini afiafi. Mato tisi atu lvi inga malfaftai lau tau singa o mato au lia mai lini afiafi. Leli ie. Tu atu o mato matua o mato uso mo mato tuangane. O mato aingo salalau, mato whanau yo luma, mo lau tau singa. Mato te tātou te savali pēle nei o langa. Mali nei whata singa ilo suafa Yesu. Amin nei. So last week recap, last fortnight apparently, we talked about taking care of our matuas. A topic dear to each and every one of us, because we all take that to heart. It was more guidance on where you can get some support, where you can also get some care for yourself and how you can be better prepared to care for your matuas. Iolva yaso te atu nei, boleluova yaso wa te atu nei na o tātou talitanoai I tātou malala tātou tautua ili tausinga o tātou matua matutua. Tātou taltal noa ma whaasoa po o whema o mai ei ni whisosoani. Mō le tausinga o tātou mātua, whapea fo I le whisosoani mō outou mai mātou. Po o ani ni mga ala, mai tū ese ese e mawai se whisosoani a wāle tātou tausinga mō tātou mātua. E... Yo tātou mātua mātutua e whapea lawa le ngase ngase lea o le wang ua ngase ngase o le mafaufau o tai ai le tō tele o tātou mātua mātutua e whapea o na tātou tāpena pena. So that was the last fortnight. This fortnight, what are we going to talk about? Wow. This week was my last... What did they say? How did they call it? My 12th chemo session. And chemo, yes, always is with the big C word, the big cancer word. So let's talk about that. Talk about cancer. Cancer we hear, we know. Every time we see a loved one or we see somebody that we grew up with or a matua that we know very well pass away. And it always comes back that it was from cancer. And it is everywhere. We're hearing it everywhere. 2024, I lost a brother. Earlier 2025, I lost a niece. End of last year, a young nephew, was diagnosed. I remember 5 years ago that data came out. That, you know, when they talk about data and health and they say, oh, 1 in 4 people get cancer. And there's so many different types of cancers, sorts of cancers. Well, let me tell you, in my family of 4, 2 out of 4. So where, what, how? Let's go through that as we continue our Telenor. Ole neas whareile ole atatou taltanoa I le ne ngase ngase matuia ole kanesa. Ole kanesa I tele ona lavi. E tele fo yo naa. E taia o mai vaenga ese ese o le tino. Ma le toto, fa pia fo ile fai ai, o vaenga uma, wa afi ai. So se tasi lava ta te whaalongo atu iai ma o ta whaitau atu I se wō na mātou a onga, po e na māsani o mātou wolae, Whapea fo I mātua. Wa whai atu le malanga. He whesiri lava e tali lava o le kānesa. E le matu ia. Pei se a ua. Whapea ai. Whapea e lava mataia o tātou tangata. Mataia tō tele. A tātou whanau. Ua halu whasolo atu le nei whamai. I le lua afe ma le lua fultolu na maliwaisi o utuangane I le kanesa. O I lua afe ma lua fulfa. Lua afe ma lua fulima maliwaisi afafine o si utuangane le alava ma I o le kanesa. Fai unga lua afe ma lua fulima na mawaistala I le seatali la ititio le si utuangane. O tai alava I le Ilea mai. Na iei wha maumaunga wha inga numera. Me fo iau le soifua malolo inga wha pia a fiel kanesa se a inga po o ni wha potoptonga o tangata pe tasil wha. Le ole wha inga numera lea po li luas fulima pasene o tangata e maua. Ioro mato a inga to a wha. To o lua ua taia o maua o lo o Fatasi nei, ma olo o fai lava fusuanga male nei mai o le kanesa. Ia o le tātou talanoanga ili nei afiafi. Tātou talanoa, whaafeo na maua, o a aunga na iloa ai, o a foi sa avalinga na fai ai. Ma tonga fitinga, po a foi nisi fisoasoani e maua. Mailo tātou atanu nei ili nei mai o le kanesa. Ia ol tātou talanoanga le nā ili nei vaitaimi, poli nei afiafi. So in 2021, it was still in the COVID lockdown times. The stats said 1 in 4 people, of groups of people, one will be, out of the 4 groups, will be diagnosed with cancer. Those odds are quite small. Those odds are getting quite small. In 2021, my partner in life, my husband, he started feeling how? He started feeling like there was a few headaches. He knew he wasn't feeling right. It was more to do with headaches. It was getting quite constant. And yes, we, you know, took Panadol. He knew he had, he used to have headaches that would come on and off and he'll sleep them off. But this time it wasn't that sort and Panadol's was not happening. It was just the pressure in his head was, and he was getting quite worried. And he'll go, yeah, we did go to the doctor and it said to reduce stress. Easier said than done. And yes, it was pre-COVID. It was still COVID lockdown. But even in COVID lockdown, when you're working from home, you cannot get away from work. So you were on 24/7 phone with work. So there was no escape. It got to the point where he explained it to me and the family that he'll be talking away and in his mind his hand should be in his pocket. But yet when he came to realize that his hands were in front of him doing gestures when in conversation. And then he felt like his blood pressure just dropped and he needed to sit down and, you know, like all of us, when something's not right, we try to adjust our life. We try to adjust what we eat. We try to adjust how we work. We try to control what we can control. But this was beyond what we can control. So we then make another appointment with the GPs as our first primary health care. We went in and we, you know, nowadays you don't see the same one, but the history's there. And the GP did all the assessments and then he said, I've done everything. Everything looks fine. You know, his blood pressure was fine. His heart rate was fine. The blood tests that were done were fine. So everything looked clean. And then the GP said, my toys are limited and he will refer my husband to get a scan, an MRI scan, just to see, you know, just to be on the safe side. And I was like, I was happy with that. Let's be on the safe side. And of course, we got the time for the safe side for the appointment. And it was when we were locked down and there was not much work. So, you know, he put it down to, oh, it must have been stress that was giving me the headaches. But I insisted on him going. We needed to rule it out. We cannot just presume that it was stress. So we did go along. End of September 2021, we went in, had the scan. And that was when we first knew something was more than just a headache. He read the letter and there was no need for contrast. 5 minutes into the machine, they pulled him back out and said they were going to put a contrast. Then they put a contrast and then he came out. We waited and we got some comforting words from the staff. And it made us a little bit more, okay, something's a lot more than what we anticipated. That was on the last day of September, on the first day of October 2021. We got a phone call. He got a phone call at work from a specialist to say, come in. That was the start of the journey for him. Ile tausangai lua afe maluas fum martasi a se tema. Ina amata ona, you know, a mataona tinga, you know, pe ia ni niva le ulu o si o tō lua. Ni niva le ulu ia o tātou, a ni niva le ulu ia, fai se moe, ingulu pēna dol, malo lo. Ia, na maola vai siaki le fōmai, fōmai o ainga. Ia, wā mate, e o si o tō lua ilo fo e type 2 longa diabetes il taimilea, so ia, tātou fo ia. Ai lolo wa yese meo fa le tonu lo fa longo ia sui. Sui lo diet, sui lo mea ai, sui lo fai lo exercise. Ia alu fa solo ato le diet. Ma tau toi fa mautum fa tatia ia oe. Ai wa alu alu lava ele te alava le ti ngā o le ulu o si o tō lua lea. Ia o le taimi o popole lava. A wā e ei teimi ma te tieti ai, ai te iau fai mai, o, wau tau leiloa se mea, o tau pongi sāla na pupula, ia, alulol ta vale le pito le awala, ai se iau ave ave, ai malolo na ia. O leisi teimi fai mai e talatala noa ili ngā luenga, o lea lai fa pēlo na mafau fau, o na dima olo i tutonu olo na, o tanga olo na ofbae. Ai pe e malamalama mai, ele ai o na lima olo o iluma o le e fai ia, faa, e fai ia tanga o le talanoanga le e fai. Ma olo le toi va ai, fai le booking e le fōma i o ainga, ma o toi va ai. Ia tua toi loa fōi o fōma i o ainga, es fōma i taimi nei, ai pau lava le mea e tasi. O le tala o e tasi lava le ata o le tala anga o lousiaki, o toto, o mea umalava, faa mau mau umalela ina etasi. E ese lasi fōma ina mata uai lea fiafi, faa matala umayai, fai umasu esu enga o le tata o le fatu, o le toto, o le maanava, o vaai fo ia siaki na ave le falesu e toto, lo manuia mea umalela ise mea o sasi, ilei tu. Faa pia mai leo fōma i, ia wa umalma alosi oa umetutia. Ia te au, ili fale fō mai o ainga. Ai ole a fai le tusi e ave, e fai se fa ata o lo ulu, e ai lava se mea se I faa mautinua. Nei te I lava ua e se meo sasi, ai faa mautinua. Ia, na faafta I lava le li fō mai o na ma tō olo le li fale mfa talitali. Ia, e fetau I lava le sa ole o le taimi e fai elu na faa ata. Ma le taimi fo I leo to e fai le lockdown na tātou le COVID ia se te ma ruafe ma luas fō maltasi. Yo time for now man ya lal malo lo si ali ile time fine by o ya le ila le wo okay ya la ile tinga tele lo ulu and o fi now la vali ai et ta u la va on a sue sue pe se ilo po sa penite ila vo ye se si se si se se ai ta te a wo ta te Ta ope failo lo siaki lo fa ata ia na ma olea I le fiafi. Olea so fa ai ula vo se tema ili tau sanga I lua afe ma lua suna tasi. Na iloa na o mai lo ai ma o malango na ai lea taimi. E iei se fa fita uli. Na fai tau le tusina mai fo mai. Fai mai ele e se tu e fai e se vai la au lanu. E iloa ai ni mei tutonu nisi mea. Aile umi lava ona tu le tutonu o le masini fa ata. Ai to e toso mai fafo. Fai le tu yo le vai la au. Vai lanu. Ona to e tu le tutonu. Ona mai le fafo ma upu fa ma fana fana mai a le teine tau si mai. Mai loa ile ina. E ele meo fa le tonu. E te le fa le tonu. O le aso mulmuli le nao se tema. O le aso momo o ke topana maua le telefoni a o yai I le ngaluenga. E te tau ona sau sao I le fal mai. E va ai I a fo mai. Mul fai ai. O mai loa ile nga taimi. E te le fa le tonu. So for my husband, we came in and they went straight into doing another MRI and they admitted him straight away. And you know, when you sit there and you're asking what's going on and you know something's big, when they insist that you're staying, you're going to get, admitted. Something's big. And there was a lot of running around. There was a lot of talking. There was a lot of noise. For me, it was more holding it together and listening and holding each other together. We cried, we prayed. But once you're in the hospital system, once you're in the health system itself, everything moves. So we were thankful for that. He had that MRI and then they needed a sample, which meant you need to go into the brain. So yes, he had his first craniotomy. We just had 4 years on November the 4th on his first craniotomy where they took a sample and to be tested in a pathology lab and histology labs, but also to be sent away to be genetically tested for genetic gene testing. So which was really good, just a backup to see if everything that is there is right. So it is really good to insist on what is other tests because it was fine in traditional testing, but it was picked up clearly in the gene testing. So it was good. So then they can target the treatment, which was the surgery, the diagnosis and the prognosis. Yeah, nothing really nice, but surgery before chemo. Read everything there is to come with it. So good for him. He's had 4 craniotomies, and that's when you crack the skull to get in, to clear out. Have 6 monthly checks, MRI scans to see if there's any coloration that they see. At the moment, for my husband, we haven't had to do any chemo or radiation therapy, and that is going to be more a different challenge when it comes to that, but we're hopeful and we have faith that, you know, there's all these smart people out there that are doing research on brain cancers, that hopefully that there's somebody will have come up with a solution on that. Ia le asa maumua o ke topa, le tausanga lua fima lua fultasi na mamai e leo le fal mai na ua maua le telefoni mai le fo mai. Ma teo mai, ia ai lua lava e el fa fita audi. A wana na la mai al ma la ta mai to tonu. Fa mai fo ma i o yo le a no fo fa ma i e e fi fa ta tonga ma tele so so engai to fi fa. Ia e pe ia ta to o mai po po le lava. Po le a le a tonu le tala o le a le tonga fitinga le nei. Ile nei tala ua maua mai, ile fō mai. Ia, pau lava lea na ua eo I tonu le whale mai, e tele lava le whata mo inga o su etu inga. Ma tala tanuanga po atonga fitinga e alunga I luma, po le a fō ile. le loto o le ngasngase o le kanesa. O mai lo lava le kanesa au le ali tu ainga kanesa. Au ha o le kanesa o le olfai ai esese. Tele fo itu ainga kanesa. O le itu ainga e mawhai ona tonga fiti po le itu ainga e le mawhai ona tonga fiti so e whaitau aso pe whaitau vai aso pe whaitau tau sanga. Ia o po le ngai ana iai. Ia i mātou lava o taimi o tau sanga. Na tu lava o tau sanga i le li. Whaftai e lava le li i lan wha maa whanwhananga. Na o tapat fo i o mainga i o mātua mo tau sanga. E awane i loto vai vai i mātou po le ase tonga fiti e arona i luma mo si o ainga. I a whapea fo ilu ainga o si a mā whanau. A wā le taimi lea o le a asa o suenga a le universite. Ia, na o atu le whanmae o whaita tonga Fai mai e te tau lava o na whaisinga. E te tau o na maua se whasifai ai tulou. A wāsu e suenga i a iloa atili ai po le atonu. Po o fea foi, po le altu ai ngā kānesa, po le kānesa e mwhai on tonga fiti, po le kānesa e le mwhai on tonga fiti. Ia na te tae mua mua la le ulu po o si o tō lua. Ile aso whao novema, lua fema lua fumatasi. E o maritau sanga nei wa faa faa o na te tae le urupo o si o to lua ili tonga fiti lava. Ina ia maua se tali po o aso e suenga le fale so e toto e mawai le tu ai ngā kanesa. Ma ia iloa e foi po e pea o ngā tonga fitinga po a foi tonga fitinga. E le faingo fie ilo mato ai ngai le taimi e lo mato po lenga po le atonu. E pau lava lea na mātou tuu lava i leli i lana whaamahafan whananga mō mātou ainga i la lātou talosanga whapea fo i la mātou au lotu mō mātou e kālesia i le vai taimi mō ia. I lona ngase ngase, ia wai me mālosi lava i le tino, e pau lava lea. I le iwhai ane kimo, pau lava lea o le tatae o le ulupo'o. Ona ave ese leo, ona sali ese leo le leanga. Ai a fua fua e siaki lava, ta iono masina ma siaki e faile faa ata. Po o lelei, po o iai se ata e leo sao. Po o nenefu, o le lato tilo tilo lea a faa peva ai atu ili fai ai wa iai se nenefu. O inga utoe tupu fo ila le kanesa. Ia, e tuu lava ili ali, wa faa neono faa onda tatae le ulupo o si o tuu lua. E tuu ile li, e, o le tonga fitinga lava, ia maua ile li i le wha mawhan whananga. Mae alo tato wolanga i luma, o lan tala angalea, o le lava e wha tali tali, a o le tala e maua le, e mawhai ona abe ese, ona sali ese le mai i lona, a ele e mawhai ona te peina, ia talo sia i le, i e popoto, ma mawhau fau popoto le tato lalolangi nei e maua i se tonga fiti. Mō lea kānesa o le whai ai, mase lava le whai ai. Mō o tātou tangata ile na o ia e to o tele fo i whānau. E ia i whānau o maua ai, e to o tele o tātou ainga o maua ai. O lo so atua wha pe tī ngā, a ua i loa e si ale tī ngā, ma lau whālongo la iai, bo i whālongo tu fo i wa e si ale lau tūma lau tautala. Ia si aki oe, fisili sili, alu lava e to anga lava fisili ma wha amau mau mea nae, e te wha longo ma ewa ai atu iai. E leo sa o mō oe, o lau fautuanga lea mō le ngase ngase, e le kānesa le whai ai na mawaisi o a inga. Ia o le tātou whai ngā malanga o lo o wha au nei mō ia. Ia e tu ulawe lea li, ia o mea so ai, tal nolo ia. So how's this for deja vu? So husband was 2021. 2022 was, you know, big years because it was COVID lockdown, then come post COVID, and then everything is starting to come back to normality. Challenges with our young people because it was challenging in a way that they had to learn and they had to stay in their own bubbles to, they were no longer, you know, it was hard to come together. They couldn't come together to socialize, to network, to check in on each other face to face. So that was a challenge in itself. 2022 for me was, I was very conscious since the husband was diagnosed. I was very conscious of any little thing, every little niggle for anyone of in the family. So I had a niggle and I thought it was just, yeah, it would go away. You know, you rub your tummy, it would go away. Again, you try and change what you can control around you. What is it? Is it the diet? Is it what you're, you know, cut back on the alcohol? Not that I was much of an alcohol person, but adjust. What is it that needs to be adjusted to make me feel better, to make this little bit of a niggle pain go away? What was good at the time was having a conversation with a friend, and it's always good to have girlfriends. Support around you, having a chat and saying, don't feel good, and them insisting you need to go in. Okay, go in, have a check. Yeah. From there, it was straight into having an ultrasound. And from there, when you're there doing the ultrasound, you know, they are lovely. Don't get me wrong, but it's when they say, oh, see you at the next one. And you're going, oh, is there a next one? Oh, it's bigger than what you anticipate. Love you guys. Love the people that do the x-rays, the scans, the MRIs, CT scans, because it's not easy. And your empathy is really valued, and we support you in the jobs that you're doing. So thank you. So from there, once you get the ultrasound, then you go to CT. And from there, they picked up something was there. And then you get sent to get a PET scan, and you need a diagnosis. You need a proper, so you need to get a sample. That was, for me, the challenging bit, was getting the sample. And it was different in a way, because when they saw, so when you do a CT, this is my little understanding of it, it's the heat patterns. So, you know, when it's red, that's where the bad cells are, or the growth is. And then they want to take the sample from there. So they discovered I had growth in two different areas. And they decided, yes, as anyone, that they'll go into the easy path. That's fine. That's good. So from when it was discovered I had a growth to when I had my first treatment, it was a 3-month gap. And it was because I had to go into more small surgeries to get a sampling, and the first two was it couldn't get enough sample, they couldn't get it right. It was the hot spots, and they did try in different teams in different parts of the hospital to finally eventually getting into knocking me out and actually sampling the area that is there. The health teams, the medical teams are great, and they work with you, and it's very understandable. For me, I found I had to ask each time and push each time, and question each time. And then finally we started the treatment. And it's been quite a journey in that space. Ile tausanga e lua afe maluas fuma lua. Ia, wo malola o lewa ia ile se fata tianga lo mato fai nga malanga ile nga senga sio sio to o lua ile kane so le fai o le fai ai mo ia. Ai wo o whaalonga tfo i wa amat ila o o le fai ungol tau sanga. Ia whaalonga tfo ese ese fo ia whaalonga no le tingo. Ia whaalonga tfo i be e le tinga e ia i lava le tinga e le tinga i le alu ese. Wa fiu lava ia tatou whapea lava o le koala. Ia milimili, milimili, fufo, ele ngā ioi lava lea fasivea. Ia tatou fo o a suinga. Suinga o tatou mea ai, o suinga o a mea mwhaion tatou suia ia tatou. Ia So if all the diet here, file exercise, but over file exercise, let time, I wish, but the telephone lying, be last day, no. Yeah, or me, oh my, and time, fai sui. At fa long a twilight, sa, or me, leo te. Ato to lava la u, ya, itato, ya, 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 tato, water, to tell no, ya. Wata tato tal tal noa yai e mesel e mo ilava ye yo tato ainga e tato tal tal noa ye tato wo o ila to la vai fai ma e tal no mai fa pia mai alo sia ki oi i oi fai lo le ele taimi o te alo e va ai le fo mai o ainga fai lo le ma le pepa e ave ai o fai lo fa ata ia o le vasenga mo mo fo ile na amata e fo ila no o sa vali vali ile va ainga o le Tuyo le toto, faile fa ata a vaai atu le ultrasound mua mua e ele sasi, faile CT, wa yeile mea wa fata atia. E tolu la masi na ele amatanga o nei loa yeile, yeile tiumai tonu ya teau. Nei loa le taimi a mata ayo tonga fitinga. Le angai te tau foi o na maua se sampo o le o tonu ila teau po le a tonu lea I tu ainga. Mai po le ito ai ngā siama, po le ito ai ngā leanga, o lo itonu ia te au. Ina ia ilo tonu ai, le ito ai ngā tonga fiti, pe fa feo na foi o na tonga fiti, po le a foi le umi o le tonga fitinga. Ia e tolu foi la taimina o ta oto ai, I le fale mai. A o tauma fai e fai, e maua se vaenga o si o tino. E fai esu esu enga awa o le taimi o le fa ata. O vaenga o la ua uf malamalama iai a e ta ua hotspot. O me yo vaenga ia a fa pe lo atu se ata e kwe I uma mea uma lilei. Ia e lei se lan lilei a ole mea lai mumu. Ole mea lai naolo iai le mai. Ia na mawala iai le mai. I le mea tonu alo uta pea ui aloko ala. Ia malisi vaenga o le tino en tam faila I lato. Ia maua se sampo. Mai le vaenga lea ele olo u manava tu lo. Ia anfa alua na taum fai la tau, e vatu lava ele fale soe toto, ele lava, ele ofetawi, ele sao, ele maua le leise tali mai ai, nai ulava na ua oto oto, ma maua iloa le tali sao. Po ole atonu le faavasenga ino, lea kanesa, wai oka se faavasenga ino, ne kanesa. E faavasenga I white cells or red cells, ia ese fo le faavasenga ino, red cells ese, ese fo le faavasenga ino, o white cells ese. O vaenga le o fitafita ia white cells, o fitafita ia e vaia, a ese me sasi tonu lo tino. O vaenga la lea e taia, matali le nei siama I tonu, ia. Ol mea lale na maua loa la ave fai le sue suenga. Maua tonua ave lo lele ile fo mae ol kanesa. Mai loa I loa le tuai nga kanesa. Ole ale tonga fiti e tau na fai. Ole ale umi ol tonga fitinga. Ma o a fo ia unga. Ia o taltan noanga uma. Ai loa lava. Tato taltan noa la nga iluma. Po o a le fesosoani e maua. Mai a te oe, po o tatou uma, pa fo I a unga tatou te mai tau mo tatou iloa. Mo lea ngase ngase o le kanesa e mai se lava o iloa. Cancer has really struck in so many ways to so many of us lives. It's hitting us in different directions. There is support and there is help and there is guidance. The journey is yours. Reach out. We're going through the journey. Our want is treatable but not curable. But that's all right. That is part of the journey now. We make every day count. And when we wake up, we are thankful. It is being more aware of the changes that you see within you and the changes that you can make around you for you and your ainga. I'm going to hit up on being screened and the data for cancer for Pacific at the moment. It is in the cervical screening cancer too low, in the breast screening cancer and in the bowel screening cancer space. So those are available. It is a big push at the moment, but there are cancers in so many ways and you just be aware of changes within you. You know your body. And if you know it's not right, make sure you have it checked. Ring the health, ring the 0800 health line to find out whether you need to go in. And also, there are support networks around if you're not sure. There are support networks around. It is challenging in the health system at the moment, but it is a journey that you are the driver and you insist. You ask gently, what is the next step? I want to know what it is right at the end. So we had to take the journey by the wheels and drive it and work together with the medical teams on what, where, when. Also, once you're in the system, you get support networks that can support you during the journey and chatting to other people around Aotearoa that are in the same journey as you. So you're not alone, and you've got, for me, you've got prayer support networks around, and it has really helped us in our journey. Ile mea ilo ka anesa, e mo ilava, e yate o ilava lo oesi la fia malo o iloa, o lo tino, o waunga, o lau whaalongo, ai whaalongo atu beta no ati o matua, e se mea ele o sao, e yei lava se whaalongo na, e le o le lei lau whaalongo. Ia e siaki, ave siaki, vilile tamaita i tausi mai, pole ali i tausi mai, vilile ofisol fō mai, whamtala iai po atonu ia aunga. Pe iai se pūlenga, a wā e taun, e awha apia mai, fai le tuyo le totu, iai loai mai su e su enga, e fai fo, iai fai mai e o lai le lei. Toi tal noa lava oi, o le ala le si su enga, e fai atu ilunga, o le otu faa longa tu aile o sao. Tu iai le fesili. Fesili lava iai talta no iai. Ina ia mautu lelei. Waite elena ole tu iingno ole toto. E mauai le leanga po se siama, po se mea otupu itonu iate. Oe, e tele itu ainga su e suenga. Wo iai le taiminei. Wo iai tele le potoma le atamai wo le taiminei. E su e suenga ese ese. E fai atu itu atu ole suenga ole toto. Ole suenga ole toto e iluma mai. A o isi suenga e tu atu. Ave oe le ta avale o lou so i fua malo lo ina. E drive lava oe. Alu lava oe fesili, su e su e, tala tala noa, mo oe, o lou ainga, o lou whanau, o matua, ia e iloa uma, aunga, tonga fitinga, vai la au, o fua la au, po amea iau ngā. E ate oe le lo tonga fitinga awa o le kanesa e ma ua e mo ia ia tonga fiti. Ai le tape ina ai pe le tu mau pea leanga mai ia i ma ua. Ia ai o i ma ua. E vi ia le li ia so uma ma te whaafitaia e te tau lava ona. Whaafitaia ia so uma ma tātou te ola mai ai mo tātou. Whaatasi ai mo tātou. Whaingaluenga me tau tu ai. Tautu ai yo tatu ainga ile kale sielo tatu nuu yo tatu watu nuu e mai se lava. Le tausia o tatu matua, ma tatu whanau. Olo soso atu lea, ave olta avale, au e te whaavai vai fesili. Fesili po aisi mea a e loa lai sasi, a e loa lai se se e le o sao. E le o talia e lo loto le mea le fai mai ai. Alu vo lo oe poto e fesili lava oe. Hola, so atu le ia te utou. Wow, that's a big one on cancer. So, don't give up. But I've got some notices, people. You know, we've got to throw it out there. 14th of November, which is the coming Friday, at 6 p.m. In a small community, there are two community events happening. Samoan community. Okay, it happens. Calendars clash. So, Penino le Moana, their showcase for their fifth year celebration at the University of Otago Education Auditorium on the 14th of November. The doors open at 5:15. The show starts at 6 p.m. Gold coin donation. Come and celebrate. I've seen online our young girls to the older girls learning the tivas. And their cultural practices. So come and enjoy with our young ones and join in the celebration. On the other side at the same time, I'll put it out there. It's at the Burns Hall by First Church at 6 p.m. on Friday the 14th is the Pacific Trust Otago AGM. Apparently cannot be moved, so if you want to go, you've got two choices, people. The AGM or the Penina Olmoana. Either or, please be there to support and listen and be part of your community. Then on the 15th, and this is really good following up from our Talanoa fortnight ago. On the 15th at the Tuhura, the museum, the Otago Museum at the Hutton Theatre, we've got the Older People and Family Violence Prevention Program. That is good. And that is hosted by the Dunedin Central Pacifica branch. So Reverend Alofa and the team will be there. So that is really good to come. It's a full day program. So be there. It is on the Lupe Fa'alelea Facebook page. It's also shared on the Lupe Sina Instagram page. So be there to see that and go and be part of it. Because as we continue our Talanoa from taking care of our matuas, this is how you can, it's some guidance on prevention for family violences, especially now the changes, and it comes about when there is dementia, but also being some support information for you, the carers, and for your wider ainga. So be there. There is a comms going out from the New Zealand Pacifica Rugby community group. It's also on our Facebook page. It's being part of Where is the Pacifica Strategy within the New Zealand Rugby Union space. We've had our Pacifica Rugby Council and group there pushing through. So how good is our voice? What do we need to say in there? Register your support that network so we can push forward and where the need is for Pacific. Because keep in mind, if you're looking at all the rugby world around Aotearoa, Pacific is a lot of the percentage of the players, the admin, the coaches, the referees. So we're all there. How can they be a specific for their New Zealand Rugby Football Union strategic plan, annual, the big one? Where's the Pacific in that page? Where is Pacific in that planning? So time to push that for our people, for our young ones coming through. And last but not least, and I know. Big rugby at the end of the year, end of this week, and that is going to be on this Sunday. Yeah, I know, eh? The Tua Samoa playing Kiwis. Big game in Sydney, and I know the parades have already started. I know there's been some telenoas, and, you know, please control the parades. I don't think they've had any problems other than some in Aukilangi, but I think it's been quite manageable and controlled and happy people patrolling. So when you're patrolling, keep it respectful, be happy, celebrate, but don't, you know, be aware of your environment and be respectful of people and those around you. But go to a Samoa. Also, Manu Samoa is in there because Manu Samoa is now in. There's a four gaming streak happening and they need to qualify for the World Cup. So Manu, go to Manu, or Mamana. So Tato Tala, vaenga whaailoa atu. O leaso whareilo le vai aso fau, leaso full whaa novema. Ia o tato nu nei. Ia e tola ai te lawal tato nu. Ia ai lua me te tele tupu leaso whareilo le vai aso fau. O le mea mua, o le lima tausanga, o le whaafiafianga, po o le whaalinga, a le penina o le moana, mai a tātou whanau la iti o, o i te mai tai mātutua, o vaai atu a lātou, o ngā mea, le mānei o whiafianga o tātou whanau, o le asasful whanau vema, i le hōlea i le universite o Otago, i le hōlea le auditorium a whaiaonga, o le ono e amata, i le whaafiafianga. Ai te tala whaitutoa i le kuatai te a, i le lima. Ia, gold coin, mai se lenia ave, ia ma ave waifo ilau ato. Mai se lenia wa siva maita maiti. Ia na e alure ave le, ma e siva i tuo siau whanau la iti. Ma teine mātutua, tātou fiafiai, awa mālo lava ia tā la ima le vaenga. I lea tu whatasinga a wā mō tātou whānau, maise lava o tātou whānau tēne. Mā lō lava ia te utou, looking forward to that one. Ole as whare le fō ili vai aso fōu, I le ono fō ili afiafi, I le taftaf le hōle, taftaf o le First Church, o le Burns, e whai ei le fono tele, o le fono whaletau sanga le Pacific Trust o Otago. A whapiela e te awanoa, I a tātou a wai e lua whaf, I a lua me te tele o le atutupu, le afiafi I a whatatia a whape a wha I a awhalesi bito le a ingai o le fono tele, e awhalesi bito le a ingai o I whaafiafianga o tātou a le penina o le moana, o la ososo atu lea. O le vai aso fo I ona luma, I le aso toa nai, le aso toa nai, I le museum lea o tāko le Hudson Lecture Theatre. E o le soso onga, ma neia I o lea tal tanuanga, o le soso onga, I le tātou tanuanga, I le lua vai aso o te atu nei, I le tausinga o tātou mātua mātutua, e mai se lava o tātou mātua ua maua I le, wa mata fo I ona maua I le ngase ngase o le mafau fau. I le aso toona, I le aso sfuruma le lima. E fai e le tal tanuanga, o le aso atoa. E host lai Rivena Lofa ma le vaenga le o le Dunedin Central Pacifica branch, Pacifica Women's Branch, ma lo lava. E ta ua Older People and Family Violence Prevention Program. Mo tātou mātua mātutua, mo tātou ainga I le puipuinga. O le puipuinga, o ni metotia ma ni talitalanoanga, e iai o e awai mai. E a oa onga ma talitalanoanga, mo tātou ia I mola tātou ato e fsosoani ai I le tausinga o tātou mātua whapea fo I le vainga o tātou ainga lau tele ma lo tātou ainga. Aua ne ngalo, e tā aua tele lea mea. E ai fo I a pepa o lo whaata a milo le taimi nei. A vainga la lea e tā ua o le Pasifika Lakapi community I le New Zealand Rugby Football Rugby Union. Ia O tātou silafia mo tātou vāva aile tō tele o tātou whānau Pasifika e tā arole au lakapi a mata mai lava I whānau la iti e o ye e o le Opeleki ma e o lo whai ngā malanga o lo iele au malanga I Samoa whapea fo I development team o lo o iei Europa ai whapea fo I provincials o lakapi a onga lakapi a whānau la iti e tō tele o tātou whānau tāma matene. O loo ta alo whapea fo I mātua o loo sosoani o loo whaia onga, o loo manage, o loo whaia talo tupe, o loo whaia fundraising. E hei o mō tātou tangata o lea la vaenga, o loo ai oi mai ina ia lesitala. Lesitala uma oe malo a inga whapea fo I kulupu o le community o loo e awai. Ia I loa ai. Ma ia lātou whaitau ai le tō tele o tātou tō ngāta Pasifika. Tātou te sapasapai ai lātou, ila lātou tū lei, ina ia iai se leo o le fōfuanga wha le Pasifika, le vaenga o tātou tangata tā alo mai le Pasifika, po tangata olo tā uo tangata Pasifika, olo o au mau New Zealand ei. I fōfuanga lau tele ale unile la kapi, a wāna talanoa, e le ai mani mea o tuu wha pepaina, mō tātou, mō tangata Pasifika, mō le au tā alo Pasifika whapea fo I mātua maainga. Lunga lao le Facebook, o lo o iai le pepa, e mawhaia e oe malo ainga, ona e join le emaili, ma e supportinga si a vaenga I le lātou tūlei, a wāle lumana I o tātou whānau ma o tātou ainga o lo tā alo malo o awai I le lakapilea. Ia o le nei weekend foi, Ta alonga, a whaise parade, a le toa Samoa, malemanu Samoa, ia, parade, happy lava, parade, a ia, you know, whaaloalo yo tatou toa oi, I le awala, mamea umaolo uyai, a parade fia fia, parade happy wa tatou teilo, a tatou te fia fia lava parade, a maise le ta alonga le toa Samoa mal kiwis, I le au ulio le sasa, I sini lea, ia talosia le talonga I o tātou alo le tō Samoa whapea fo I le ia le atunuu, ia le tātou atunuu Samoa matangata umo le Pasifika. Liliu mai I le talonga le manu Samoa, ia manuia le tātou loutou talonga I loutou tau mawhainga ina ia tato awai I le World Cup ioi. Voyei lava ia nei whaingata e moni lava ai tau mawhai o tō e tapua ia tupelo tato atunu o mō tato tangata. Ila o tō siva. Siva lava male malosi, siva malfai ai, siva malpoto. O tato lea. And we're winding down. So, cancer it was. And some notices about things. And just you taking control of your health. You taking ownership of you taking ownership of what you can control, and then how you can ask questions outside the circle of control to make other things outside you move for your health. So be proactive. Own your health. Take ownership of it. Ola tato brokala melele ni afiafi. Tato tata nual kanesa oe ete avele ta avali. Olo soifua maloloina. O oe e te faa, tatieina le fuafuanga o lou soifua maloloina, o soifua maloloina o lau whanau o le ainga o matua, e yo a ao, e yo a ao le taitaina lea. Au e te faa vai vai, ta kou e alu lava le fesili. Fesili ngei koe fesili kae ao a le sa o le fesili. Tu lei lesi tu, tu lei lespito a le ai. Tala noa mai pe I meli mai le lupe faa lele. otago@gmail.com Be private mail my lung or tato Facebook. Po oani fesili te fia mautinoa. Po a fo ini mea te fia iloa. Au e te ma, o ia te oe tamai tai. All the best for the fortnight ahead. I'm looking forward to seeing you at different, as we're coming down to the end of November and all the calendars are filling up with Christmas celebrations and all. Have fun, look after one another, and God be with you. Ia Manuel fa le nei le lumanai o le tātou rova yaso I lumanai ia te outou to e talatano a tili. Awane ngalo ia te outou ia faa mua mua le ali I outou wala uma. Ai taita ina I tātou I le pisi ma fiefianga o lo o fowfow ma lo o fuafu atu iai. Tau si faa lei oe. Ia mautu oe, mautu lo faa tuatua. Ia maa losi lo tino awale tau singa o lo tātou a inga atu atua. Soifua, ma ia manuia. La utou au onale nei. Leli fano vale vale, erolia.
This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand On Air.